music.com. Jamani oh, oh mapenzi tena basi, mapenzi tena basi, imana ketu yo kama mlinzi kupenda penda mwisho nitakuwa chizi. Naona bora bora jivue, mana mapenzi atakucha ni uwe. Minaona bora bora yatue, mana mapenzi atakucha ni uwe. Uwe jamani mapenzi basi, mapenzi siyataki, yamenishinda na yavulia shati. Mapenzi basi, mapenzi siyataki, yamenishinda na yavulia shati. Bora nifanye mziki kesho nipate era, kuliko mademu wa siku hizi wanakera. Bora nifanye mziki kesho nipate era, kuliko mademu wa siku hizi wanakera. Mawazo mana mademu kei tu kwangu kikwazo.